tshwereng wang ngwana ke lenyora super sub o dala ka maparara tse dibari ke lenyora la saka le manyora o saka las arati di trap star o paya ka tipa wa gwaz wa gwaz arati di trap star o paya ka tipa wa gwaz wa gwaz ngwana ke le chana la me chine la o betha manager faka mali o nyako o bereka mali mali skupu to betsa o cheka mamazala wa mugwaja majita ba mugwaja la patse la mugwaja ya 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 o cheka mamazala wa mugwaja majita ba mugwaja la patse la mugwaja ya 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 ai ya 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 mwana arata arate maninga mwana arata arate maye bar mwana arata arate ai ya 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 mwana arata arate maninga mwana arata arate maye bar mwana arata arate o nyaka king kong e o nyaka king kong nyaka king kong e o nyaka king kong o nyaka king kong e o nyaka king kong nyaka king kong e o nyaka king kong o nyaka king kong e o nyaka king kong nyaka king kong e o nyaka king kong o nyaka king kong e o nyaka king kong Nyaga King Kong. Yeah. Hell, Nyaga King Kong. Yeah. Ngwana ke le chana la me chine la o betha manager faka mali o nyako o bereka mali mali skupu to betsa o cheka mamazala wa mugwaja majita ba mugwaja la patse la mugwaja ya 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 o cheka mamazala wa mugwaja majita ba mugwaja la patse la mugwaja ya 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 o nyaka King Kong he o nyaka King Kong nyaka King Kong he o nyaka King Kong o nyaka King Kong he o nyaka King Kong Nyaga King Kong Yeah, yo nyaga King Kong Yeah, oh nyaga King Kong Yeah, oh nyaga King Kong Nyaga King Kong Yeah, oh nyaga King Kong Oh nyaga King Kong Yeah, yo nyaga King Kong Nyaga King Kong Yeah, oh nyaga King Kong It's wearing one Wanna get in your ass super sub Put a lag on my parara Didi bari get in your ass Saga lima nyora o saga las Arati di trap star upaya ka tipa wa gwaza wa gwaza Arati di trap star upaya ka tipa wa gwaza wa gwaza Ngwana ke le chana la me chine la upetha manija Faka mali o nyako o bereka mali mali skupu to betsa o cheka mamazala wa mugwaja majita ba mugwaja la patse la mugwaja ya 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 o cheka mamazala wa mugwaja majita ba mugwaja la patse la mugwaja ya 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 mwana arata arate maninga mwana arata arate maye bar mwana arata arate ya 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 mwana arata arate maninga mwana arata arate maye bar mwana arata arate o nyaka King Kong he o nyaka King Kong nyaka King Kong he o nyaka King Kong o nyaka King Kong he o nyaka King Kong yeah.